olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Ua whaali e le palimi Anthony Albanese se fuafuanga alana whainga malo e whaatawina i le malo whana olo o umia e tangata lautele po o se National Gun Buyback Scheme. Na sāno le pālemia o le polokalame au pito te lele nei, i le toi au ina whana mai te ngata sivili, tanu mai le osofa inga i Port Arthur i le afe iwa se lau iwa se fuluma le ono. Na tā uafo i le pālemia o se tasi o tangata na whaia le osofa inga terrorisi Bondi Beach, na iei ni laisene, mō lona umia o ni whana se ono. Na ia fesilingi ia ai le tāla whiangai, e le mawhaia e se tangata e nofo i Bonnyreek i Sini, o na ia umia ni whana se ono.
We know that one of these terrorists held a firearm licence and had six guns, in spite of living in the middle of Sydney suburbs there at Bonnyreek. There's no reason why someone in that situation needed that many guns.
Anthony Albanese. I lalo o le polokalame le nei, le National Gun Buyback Scheme, o le atu inai i se tete ma teritori le tiute tauave o le aoina ma le tutongina o le tauwhana e tu inatu e tangata lautele. E au fiai whana whaato a whaasa aina pe oni whana o lo o umia e tangata whasoli tu la whono. Na ta uafo i le pālemia o le amatua maalosi pui puinga ma tu la whono i tu ai ngā whana e mawhai e tangata sivili ona umia i lalo o se leisene.
We expect hundreds of thousands of firearms will be collected and destroyed through this scheme. Consistent with the approach that was taken in 1996, the government is proposing that states and territories will be responsible for the collection, processing and payment to individuals for surrendered firearms. The Australian Federal Police will then be responsible for the destruction of these firearms.
Le Palemia Anthony Albanese. Na saanoa Tim Quinn o ia o le peresetene o le whaala putupotonga le Gun Control Australia. I lalo tu la whono e pe o na iei nei, na saanoa Tim Quinn e mawhai e isi i so o se pitunu o sini o na lato umi ai whana e whaitau se lau. Ua tele tausanga o tu lei e le Gun Control Australia le whinaunga e toe ilo ilo ina tu la whono. E umi ai whana ina ia iai se so o tanga i le itu ai ngā whana e laisene ina, ma le mafua anga e mana umi ai e se tangata se laisene mō lea whana. Na sānoa Tim Quinn i telefoa le SBS, e le nā o le au whai o whana e te tauna whaatūla whanoina, a e te tauna whaatūla whanoina foi i itu ai ngā whana e te tau o na whaatanga ina tangata sivili la tau te umia. Ma o lātou mana onga, lātou te umia ia a upenga po whana.
We're currently looking at things like reducing the number of firearms per person, and those, while welcome, are small amounts of change where we should be looking at improving the way that we license guns and taking away certain aspects around recreational shooting.
Le peresetene o le whaala putuputonga le Gun Control Australia, Tim Quinn. O le reporting whaamapopoina e Alan Lee, mo le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.